exclusive from King Brown's Club.
Yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uba mpongo yangu ya kaji swa denkete
Ndaka higo mate kete utani niweo Nalina musekete na embu Otega marimbo batega menda Mama gaitu kujegala
from queenjams.com.